Welcome to Marwa. I just wanna stay like Kilimanjaro mountain. Arusha, huh? I just wanna stay like Kilimanjaro mountain. Tanzania baby, huh? I just wanna stay like Kilimanjaro mountain. Africa, I'm African. I just wanna stay like Kilimanjaro pale Moshi, na kama vile bado haitoshi kuwa nawe ni kama nimekita juu ya dunia. Siku za furani chache, maisha mtanzania, kitaa wendo rafiki wa karibu na kuzimia. Hatuachani hata kama wapendi, live nakupa kitambo kabla ya hizi bendi. Flows jo millionaire juu ya bichi na zispendi. To the limit baro na iposhi, na kupenda skopi boshi. Classic material kila nikija na notion. Zina jipa, 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 chika. Kule sote kwa ni hiki ndio Mungu alichonipa. Homies later, kwanza paper. Kipenda choro ni ngumu sana kukwepa. Kukosoa ni kazi rahisi, ngumu ni kuwa hapa na hapa. Ijudi kubwa jo makini wa Simon. Mni hifadhi mini wa hifadhi moyoni. Muahidi shetana tutaonana motoni.
To be with you, I feel like I'm on top of the world.
Baby takufikisha haya nikiwa soba. Iye jamanisha kwa lagali kama tap tap wala viroba. Kwa kumeza mamanta hapa, waje watu somwe kwa viroba. Yep, tusha yotea mbi system ya iwezi kuzuia tuwe wakubwa. Tunza siri usinifiche, dunia siri aina. Siku edu fahari, ni atari kama auna. Knowledge kichwani, college ni mimi. They call me chef jikoni. Recipe zangu zinatenga delicious food hewani. Honey, you're my customer and I'm your number one fan. Kwanini usinipe credit sababu nina debit ya account ya masheri mitaani. Amini sita kuangusha, ntabakia hapo hapo. Moja kati ya top chat za moyo wako.
Matatizo hayashonwi kama neti. Sinipiche ni ampie na imisingi haivujiki. Na kuitaji kila siku na soka masitosheki. Mapenzi nilonayo juu yako hayalizeki. Nitazunguka, zunguka, sitayona nchi kama wewe. Bara kama Afrika, muziki kama hip hop. Kama kweli ndo nauza, I'm on top. Yeah, we don't stop. Iko wazi ni kweli, good music. Family ndo hapa, baki sende pali. Nami kama Juliana, yami support yako ndo niweka juu sana. Haya, design shinda niko marijuana. Tamu sana sikioni kama sauti ya loose divan. Hivi zan, hizi ndo nyakati zetu kushine. Mwanzo mwisho mapendo siyo tu mpaka valentine.
To be with you, I feel like I'm on top of the world.
Kilimanjaro.